amaziga gogo kawa gakabirirenga mukama katonda wo ulirango yayana okulaba kubulungi bwe mukama manya washali wakasera okwogera kone mukama katonda wo naye kisera kiri kumpi nga ne bw'omunoonya tomulaba amaziga gogokulukusa gakabirirenga mukama katonda wo ulirango yayana okulaba ku bulungi bwe mukama manya washaliwo olunaku okunyumyako ne mukama katonda wo naye kisera kiri kumpi nga ne bw'omunoonya tomulaba obudde tebunnaba Shiri kumpi ngane bo munonya tomulaba ebido tebinaba tomulaba yade Yesu tomulaba ekisera shiri kumpi ngane bo munonya tomulaba agamba tumunonye nga washainzi kokulabika tumukabirire Shari wakasera Ye katondo mwesigwa Ataiwa Tareka bantube Ajudo kwa gara No kusasira Yasonywa Emitima ejimenyese Omubi aleke kubolie Obudde tebunnaba Shiri kumpi ngane bw'omunoonya tomulaba ebido tebinaba tomulaba yade Yesu tomulaba ekisera shiri kumpi ngane bw'omunoonya tomulaba Maruhanga wawe ulirango sherura ukuleba kubulungi we mukama manya hashari obwire okugamba na mukama ruhanga wawe konka obwire buri hihi obora murano tomulebe agamba tumunonye nga washainzi kokulabika Tumukabirire nga washali wakasera Ye katondo mwesigwa Ataiwa tareka bantube Ajudo kwa gara No kusasira Yasonywa Emitima ejimenyese Omubi aleke kubolie Obudde tebunnaba Gatomulaba Gatomulaba Ekisera shiri kumpi Ngane bw'omunoonya tomulaba Ebido tebinaba Gatomulaba yade Yesu tomulaba Ekisera shiri kumpi Ngane bw'omunoonya tomulaba Obudde tebunnaba